Simba mnyama wa mbugani, anaunguruma uwanjani. Uwanjani fungia watoto wadogo chumbani. Kujiliza kinyao nyao, vipi? Simba mla nyama mifupa ya fisi. Kwa choki timu cha kufunga kijiji, wezi kutamba kwa wazee wa jiji. Vum vum onda kumbe sio onda, kibata vuzi tena kimeo. Na kama sio simba basi we ujinga, ushindi utauona kwenye video. Simba ukipima na kupa majibu, kama umevimba na tumbwa majipu. Pija moto taondoka majivu, wendo kongane naanza kwenye wivu. Simba wana shingapi, wana hey, nipe yes, nipe ticket. Simba, you wanna know what happened? Simba ubisho, ubisho, ndo atuta.
Simba, 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 Simba.
Oya champion, sema now.
Simba, 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 Simba.
Kwenda na kwenda pass pass, nyama simba na mpira chinga kat. Na shanga hit ni kwa stranger bass. Don't play boy, this is dangerous. Simba Sports Club chama la wamba, ukituwekea fanga na kuchezea samba. So wasi wangenga ngenga udananda, kujipamba pamba fakuna kandanda. Na kila akiingia kwenye anga, piga mashuti makari wakatunge shanga. Afu npigio nlete ushamba, na kufunga wewe na aliyekupa namba.
Simba, 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 Simba,
Boss City.
Simba, Simba.
Oya champion, Simba now.
Simba, Simba,
Boss City.
Simba, Simba,
Simba chama laki boss, champion. Na take a pic, pose. Watu Simba yo.
Oh, wow.
Hida kati walete.
Oh, wow.
Babra Simba yo.
Oh, wow.
Mana nani na kawaweka.
Oh, wow.
Big Boss Model G. Sisi ndo wazee wa kazi, ukikaa mbele tunakupanda ngazi. Lete mpira maneno wa ushangazi, na tutaki ushabiki mandazi.